Our job is to provide technical support and advice, but very much to respond to what Somalis themselves want to achieve through this process.
Waxaan diyaar u nahay inaan taageerno doorashada Soomaaliya in ay dhacdo waqtigii loogu talagalay. Kaalinta qaramada midoobay waxay tahay taageeridda geedi socodka doorasho oo ay leedahay ummadda Soomaaliyeed, ayna maaraynayso ummadda Soomaaliyeed. Shaqadeennu waxay tahay inaan bixino taageero farsamo iyo talooyin, balse midda ugu muhiimsan waxay tahay inaan ka jawaab bixino waxa ummadda Soomaaliyeed ay naftooda ku rajo qabaan in ay ka helaan geedi socodka siyaasadda Soomaaliya, ayuu yiri Michael Kitty.
Time given